Banache wakuma mchitongole chilondole mbalirira chi Civil Society Budget Advocacy Group CSBAG abasabye parliament sakone ministeri nsimbi ne government yeno kutwaliza wamo abakendeze ku musolo ogujibwa ku nsimbi bana Uganda zibeweereza naddala ku masimu gaabwe nga bagamba nti omusolo guno oguteekebwa ku nsimbi zino mungi ddala ekisukkiridde. Bawategerakiri bannamawulire olwaleero ssenkulu w'ekitongole kino Julius Mukunda ategeezezza nti omusolo ogw'obutundutundu obutaano ku buli kikumi oba kiyite 0.5% mu 40/40 gavumenti gwejja ku nsimbi bannayuganda ze bajja ku masimu gaabwe amungi nnyo era nga guno gusaana kukendeezebwako guteekebwa waakiri ku butundutundu 25% ku buli kikumi oba buyite 0.25% mu 40/40.
Emisoro kifunye government yagala kuteka ko mwako gujja nija ko ganti ku misoro sente zo jja ku withdraw ebisera bino muri do muntu wango muwagana ku musinde sente ku mobile ya kugamba teka ko nezi jja ko so tugamba nti kino kikosa abantu okukwesa ino digital platform nzo wange kwale ndi jenga amba ko bibiri chokusokera dala nti chile expensive akasente katono ku bandi badengo nawo uweko lisa ko ngo muntu wabo ijo katikagenda mu misoro echo ku bintu omusoro guno chegwe nkanyika zino zitere ko mu companies zo zigamba zisoro musoro ku withdraw ate bogena kuziba naba kugaba banyo aba bank abote ba musasura so kwandi sa government nti yandikeza ko ndiwe ngenda kuteka ko musoro kendeza ko na yesena abali mu business yemu sasuru musoro ngagwe gumu